Bina goma ulide mirembe mabaso woro okusomeseza bulungi abana babwe okusinga okwebwansa ku masomero agamaanyi mu Kampala agayinza okubaviirako okulemererwa okuweerera abaana
abazaire n'obukiiko n'abakulembeze olw'okubona nti twasoboire kulumya abaana aba P7 twakolere kusaayi n'omu first grade twabisaawe niyakuteekateeka kuiryayo baana mbasaba buli muzaire okweyo okubona nga otwala omwana omuisomero wasobole okusomesa amasomero gebeeyi amasomero gaito gali mu disitulikiti yasomesa kusaayi no okusenza ensaamusaamu omwana omutwale egadumire mutwale na waikoke omutwale kanambatiko omutwale na mugongo seed omutwale na mwiwa omutwale kaliwai omutwale omu masomero gaito gahera esobola asobolako omutwale budini abaana mubatekweikanga basome kuba bagulira amasimu mwana yava kuisomero asome mu mbeera gye
Ndikusoka era oluvannyuma asoomoozezza abamu ku bakulembeze abalondeddwa mu kalulu akabadde akava mu mpitewo ku mitendera egy'enjawulo okusobola okudda awamu.